me san son meme. A mi nan son meme sa. Y se me me san son meme. A mi nan son meme sa. En son meme san son meme. Llega el elum y son tú. Un fogam cano mame. Uchak han de la babal. Abang en anfa me gledis. Ay, pekilengan, ungachi kamgale, ekuhambeni, imi ngachoshwa, ungasala ngilambatha uzwe. Wo, zalotho, awuzwe ngubasket, ay, ungathi kufundene eMelika, awuzwe esigingeni ukuthi lo mfana uqhamuka kanjani. Iphethe umzamo, studio. M&M lapha emidrain. Hayi ngeke ufoseke la mfana, akufoseki la. Akufoswa la. Ngiphethe utoli kawami. Produce, just. Ngisoswa, ngizomnyathela. Ngiphethe ngeyintwana nje, ngiphethe ngabafana abancane. Noza nivume. Abahamba. Abahamba. Babanga na. Abahambe, abahambe, abanga na mfumeleli.
Sengaze hlulwe umuntu wesifazane, jasinto sivulele indlela. Sengaze hlulwe umuntu wesifazane, jasinto sivulele indlela. Bakela umthakathi usivulele indlela, bose sabantu thina. Ungizwe mtuni usivulele indlela, bose sabantu thina. Bakela umthakathi usivulele indlela, bose sabantu thina. Ungizwe mtuni usivulele indlela, bose sabantu thina. Zinsizwa zakwaZulu so. Phelela madoda sinsizwa zakwaZulu so phelela madoda awu phelela madoda phelela madoda obafuna nilaba bantu sizilamtsaniya obafuna nilaba bantu sizilamtsaniya
Emchata suguma, elimpompo suguma, ekamba suguma, efishayi suguma, empumalanga suguma, eGauteng suguma, abahambe laba bantu, abangena mvume kulelizwe.